Bakita pesa nyingi alituzalau kisa shilingi siwa kumona kita kila wiki ye boss kalewa kwa mabinti bakita pesa nyingi alituzalau kisa shilingi siwa kumona kita kila wiki ye boss kalewa kwa mabinti ye yake suti hairudi chenchi unono tuli mkono na enbe Sonana tinted, give up a shoe, turn on the whole bed. They like a suit, hello, they change. Oh, no, no, to them, put on a hand bed. No more people, Sonana tinted. Give up a shoe, turn on the whole bed. Analia, Analia. Malaya, Jabberi, Otimalia. Analia, Analia. Can't you call a lana to pass a beer? Analia, Analia. Analia, analia Kacho kalala na chupa zabia Nita kambiku, hacha bebe shwe chizilo Nifuzwa kukuma, hacha kume shwe chizilo Nita kambiku, hacha bebe shwe chizilo Nifuzwa kukuma, hacha kume shwe chizilo Analia, analia Malaya tapeli yote malia Analia, analia Kacho kalala na chupa zabia Eta kambiriku, hacha bebe shwe chizilo Nifuzwa kukuma, hacha kume shwe chizilo Eta kambiriku, hacha bebe shwe chizilo Nifuzwa kukuma, hacha kume shwe chizilo Karonga tambiko wakulu mtambiki Kwa kek chef chefu mapresi atapiki Harizan ya soda kumbeto uwe presi Onayuwa na uga uwe mtoto uwe mkubwa Skuisi na tebe ya fuba kamsuga Kamsuga msuga kasepa na yu kamsuga Kamsuga msuga